Ekibiina ky'obufuzi UPC kisomoozezza Paalamenti y'ekkumi n'ebbiri amaanyi yagayega ssenyo ku mulimu gwayo gw'okubaga amateeka n'okulondoola emirimu gya gavumenti. UPC egamba nti embeera y'Abannayuganda mu by'obulamu eddembe ly'obuntu ebyenjigiriza n'ebirala bisaanye okwebwa ku mwanjo ennyo ng'abakapale nti bakola omulimu gwabwe. Ayogerera ekibiina kino Sharon yatagamba nti bino byonna birina kukolebwa mu bwesimbu empisa n'okussa ebirowoozo bisinga obungi ku ndowooza ey'Abannayuganda.
Ebiseera ebisinga tulabye ambulensi mu bifo ebisinga si za gavumenti naye za babaka ba paalamenti. Ekyo kyokka kyongeza corruption enguzi mu paalamenti okusobola okufuna buno obusente obutonotono ne batusibako amateeka ge tutayagala. Ensonga ezo kireeteddwako gavumenti kubanga gavumenti ekyakola mirimu gyagyo ababaka ba paalamenti we balina okugattawo okusobola okukuuma ebifo byabwe bya mu paalamenti. Naye tugamba ababaka nti leero we mulayiddemu musobole okuyimira muteeke gavumenti mugiteekeko ekigere ku nsingo basobole okukola emirimu gyabwe.